bwayogera Mukama gy'oli.
Lulile wakaba naliwo, mutima nagulaba nga guyebe. Lwe wafirwa bazadde olwo n'ogwamu wajula okuzirika. Enganda lwe zakuleka, emikwano lwe gyakuyiwa. Wayita nkuyita benze ne njitaba, oluyogaano lungi luyogaana. Ze nayitaba gwe tewawulira, naye nga mu mutima nze nkwagala. Oli wange ku bwange, nakutonda mukwano, sirikuleka nze. Wagamba obulumi obukujjudde bususe okukawa. Mbundo okuva mu buto tewafuna ku mirembe, oyambye bangi ne beerabira ne wawola ne bazirya. You were rejected and betrayed, naye nga nkulaba obigumira. Laba amaziga ge wakaba, akasumbi ko kajude, towanika mukwano.
Tunulira nze,
sembera ye.
Tunulira nze,
kole chipya.
Tunulira nze, munange. Tunulira nze,
tamuli chiraba, tamuli chimanya.
Wasobelwa, wazirika, amazima wakowa, newetamwa, tewawanika. Zena kula vanga tobitegera, na ye nosala onesige.
Paku sekerera nga buli woyita,
mukwano
abaku joga nga tewabatiza.
Sabo mwana kuwa devalongo
kati ntusa nowe sigwa mwange
moto wala mafuta nkuwade muweleza sangula maziga katisanyu kako tuse.
Remember where you got it from. www.djericom.com.